Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakirabe hedi be jam nyalle modo hede ngone kiki de talataare tati lewru juin hitane 2025 sappo jeddi yamde jabbori masilima cappanana e ju usman nyalle buldo kabaruji do seydi ndaw woni to bogi jande to on kumpitata wiide do kabaru sodugol avion horaji leydi e kake militaire en sariya mudun banti talataare hande en beedirto famu le kabaruji de mumin gindo timmini golle mudun arde yak okley le yontongande o watti e juude horeje ministry en o holliti wiide o mo welti e golle kebado wadede o ka non o holliti do tidalla yogaji kaddi fa fanda yogaji keb wadede tiabo e ko wiete francinkore merci yo kongol njafugol gol manda mawdo en kalan halat dun nafa mudun le hello min noderta dossier de la semaine yo di woni sambe kabaruji kikita ko bismillah mawdo hada ci jul tamani sariya sodugol avion horaji leydi e kake mangal paden hebi fuditinde jonika bete hudi bantu fudude jonika bete talataare handen cour d'appel bamako dun tiagal ko dun bortina labi kewdi sabe rafi cellal ministre kebal kiddo madame boire filisisego handen ka o bami hala o banno faditi du hayfo goji ngadaade du mako di zuzugo ngol darna makikida ko dun jukkinan jangudon ko be koltiwide jantato do amen fatumata ko ju ana no les soudou sarido do anne ko hebinendo faccitango mamadou samaseko
ele karlima ko daneji madame boire filisisoko nati le nuku o wattu 10h46 mo wondi non yimbe le protection civile e kanye secrétaire mako pabi o mo jodaade yeso zizo yimbe le hewbe na gonno tun ane mabbe premier sikido o Moussa Mara kanko o sede le kabaru o e fudgol sargol gol zizu o ndardi sede mbe yeltule sal o tiagal mudun noddi kala haifabe yeso sariya sudu minsende micintini kala ko yimbe lebe haifira e le kabaru sotugol diwawo president o e kaki kaborde yo buru fuf nambaraji nguikaji yeddugol sariyaji jagu e ko nande mudum kulintereji di sariya mali jukata tiagal ler goto foftere sargol gol fuditi avocat en eseremako ministre kido yeddi fa labi kala ko holita o wadi holti wiide ko gulli ko yedata fe sariya boore filisisuko beedi wiide o hawniki jati ko haifa sabe bilaki fe e kabar mudum wi kanko haifa do o talki sodugol avion o sini dun woni madani touré kanko wono ministre kumni do wakande e watu mudum mitem wiide madame boore filisisuko ministre en hibbe hewbe e kanyi dun ofisi en larmi haifa li odo kabaru ngudo gila hitane 2014 am sotaji jiba didi na buri milar ngaji chapande joy sefa
sakirabe andan wiide di kabaru chodo mbawi de helloji amen Facebook kanya compte X couvre fey balde chapande tati ko wawi jukkinare do kasena fuddan alal bahare nay lewru jondu watu 21h fa yotto 6h bete do noto siguto gouverneur rejo o kanyon hokki o kaba le communiquer goto le windande ne be cultivere le o wakati yawara himbe jawdele mu ben kany e mobilaji wonno fandi tan e ka non collatifu mobilaji kany e kake mangal paden fa yottade ambulance ngaji jogidi ko wete ordre de mission kany en ka dum wodna dum men de dabre mama to nde dabare pamama to tumbututo pamane tumbuto gouverneur o pamane tumbuto gouverneur o beedun o couvre fe le o wakati faado dabare wonde pamama holtindo wiide nde dabare pamama tiagal hippugol terrorist e ngadugol altinaire jabbene do l'armée o le ngindindi tiagal duubi jetti e arde yakku office central de lutte contre l'enrichissement illicite do woni wujugol jawdi e mumini gindo hokki le yonter jabbene nde tongande mudun timmingol golle horje ministerie General de division Abdoulaye Maiga faysa tawa horji okli o holliti golleji mujjidi kebaadi wadade o holliti du ko donki wadde o ma wada fahan noddango do wadugol yewdo goji yalla yurkuru goji na kabe fa gasale leydi meden di fa bidre en fam an jantar mahman baba kunta do faccidango mamad samaseko
ele tongane mayre horojo gullirnde mumin gindo mimi hala famin gol yimbe le yogabe wono yimbe dinaji gonbe le nukuji hayebe madun le pelle yimɓe leydi ko memi ɗum haala e madaraji fammingol e ko okleyi darande muɗum yiyama sanne hun janngol hoore nuygal saria juillet 2023 banggal jaabuji heɓaɗi tarki capanɗe jeegom e tati ley temedere ƴewtama jawdi muɗum nawara miyerngaji capan tati e ɗiɗi kalsi sefa yam wattu goto o fe yimɓele lollirɗe bien immobilier temeɗe joyi muɗum ɓe jeeyi capanɗe yimɓe anditama e ley kedde annaru ndu okleyi signini talki kewɗi banggal leyɗe sappo e ɗiɗi yalla hewtude jawdi gujjaɗi jaltinaɗi ko warata miyerngaji sappo e joyi sefa ɗum hewtama totama gollirɗe fourba bange goɗɗo ɗum ko warata uñaji ɗiɗon yimɓe humpiti fi mabɓe dina capannayo e taton fadde gollirɗe nde ñiiɓe président guiɗɗo yelamakko yo ƴewtagol waɗane okleyi yalla ende forra sériaji kedde annaru ndu ɗo fof banggal lawrugol kabaru gollanoɓe koye mum en
imogoji def ana jokkini ley leydi meɗen ndi to kidal to imogol ngol ana wondi e waɗirinde no yiɗira hay ɗon ko holliti wide directeur académie région o e wi Idrissa Koulibaly wala fuutor gaɗɗo ley e région o ley golleji muɗon faa ɓidoreɗen faamu anni ko wi do faccitago Ali Cissé.
La session 2025
imuji defo hitande 2025 ana wondi waɗirde no woɗirde laamu kidal ɗo yaagol ele bilki sembe calɗi gaɗaɗo ɗon fa holita wiide fey goto amen jaɓanta goykaji fa yetto ɓamgol doroguji e ɗiɗo immadaraji latke sababu faabade sanne yimɓelɓe golleji mumen nawri banggal jande fa yetto immotoɓe ele golleji mumen ɗi faɓe keeɓa landinde immuji laaɓuɗi ɓamde keye fa ɗo min gon jomɗo ka timagol sukaɓe fewde e def hitande hikka ana wondi waɗirde no woɗiri cuɓaɓe fa hayba on ɗo golle ana alhaali moƴƴuɗo maggal paɗe en du yaltinama fa gasi yoppama ele nokkule to ɗum wondi wadde
tout se passe bien
tamani projet mo fondation irondela ɗo mali ɗo e gollidimɓe muɗum téléji e radio ji irtel mo faaba mum itira union européenne e kañe e leyɗe danemark suisse royaume uni e kañe coopération espagnole
tiyabo yokkolngol jogingol nafa sanne ley leydi meɗen ndi ngol gumandaji kewɗi ko ɓuuri hewde fuu e ngol wiye dow andinde gaɗanɗoɗon moƴƴere ka noon watti yogaɓe ana mbiya ɗum dow hollitinde e hono kuute gaɗɗoɗon hunde nadu dow mettal yonki anden andiɓe fina tawa ana metta ko ngol kalimol itta e koro muɗum fuu ɓuuri ko ɗum hollitanno laaɓal ɓerde fa ɓeydore eɗen fam ani jantore sek Amadou Diarra
tiyabo francincore ana wiye merci ngol konngol ƴiwri e latin ɓe noddir mercedem ɗengal francincore ɓame ɗum le ngarngu sappo ɓo duuɓi ana jaa ana ngara ngol konngol wayliteke laabi kewɗi heɗuna hakkille yimɓe dow ngol konngol wigol neɗɗo tiyabo
so joomum barkinayi kam nde mi waɗi ɗum hunde mi weltata ko fe mi wiyan joomum andanayi kam ko gaɗanmi ɗum ko ko neɗɗo waɗima faɗa hani barkinde ɗum so neɗɗo barkinima saɓami fa waɗini ɗum hunde ɗum hokke yakawere kasen wadde goɗɗum
la personne quoi
non jatti ko wana kongol tan e don hollita du teddengal nafa mawdo woni e majjun wiide neddo tiyabu andindo kabaru nedda ko Abdoulaye Kone holti wiide neddo jaram do golle ko wadi ana mo isanne
dum beede giggol hakkunde himbele ngaddo wodo dum hokka dum yakawere sanne wadde yero mudum de barkida neddo ko wadini ma fu beedan wadde kasem
kanon darje tiyabu ana wonde buitaade le wattu chakitidi woni ko holti wiide andindo kabaru finatawa jagine kulubal holti mettima ko wiide sukaɓe joni wala noon fof woni ko jattata sini gaɗanama e hakkillo makko yo ɗum rafi teddengal noon ɗon ko walda e fina tawaji men
kono e nicce ga
hande sukaɓe ana persi sanne sa waɗiniɓe hunde feɓe barkintama ni tan ɓe jarata ɓinguel adama ne no laati fo so waɗinima hunde barkina ɗum sa wi jomum tiyabu so ko moƴƴi gollima kañum soko bonni gollima fo andan wonko gollima kay so neɗɗo gollinima hunde fe saɗa hani yobde ɗum joɓaɗo ana hani barkinde sanne sebde ɗum holla birki
fangol konngol tiyabu heddo o andinɗo kabaru neɗɗa ko holti wiide sukaɓe ana kani hollitede nafa wiide neɗɗo tiyabu
l'école sukaɓe ana kani jangguinede sanne ɗum watte heeƴe jandeji mabɓe sukaɓe pammine no kani barkinirte
wiide neɗɗo tiyabu wona konngol tan ɗum waɗandu ha neɗɗo ɓeyda tinnare dow golleji ɗi watta na ɗi waɗanta himɓe eɗum wawi du latade sababu mettal hakkunde himɓe ko laati fuu wiide neɗɗo tiyabu ana jokkini wadde nafagaji hakkunde himɓe
Kabaru balon pide balon ko be noddire tournoi Maurice Revello 2025 leydi Panama tapi Mali bingaaji didi e goto bi Mali o Wilson Samake watti don wattinde pide de jottino chapande jena edon fawi do nyaloma arande jo pide groupe A non figol Mali kasena ana hani wadde jeegon lewru juyandu fidude e leydi France wattu 3h30 kikide sakiraabe holtinde do kaddo de kabaruji kikida ko ka odon baawi di kabaruji fu holtinde men ko woni hakkilaji modon sini on noddi numero 76 98 56 56 o magazine kanye journal fu magazine garo jukkinindo kanye e journal dabinga journal fu odon baa heda do dum do numero service kuna fu 37 321 mere mere kanon ando wi sakiraabe kanan tor dum fandi fu noga tanka credit e telephone modon kedda heda do e sede yewtore do bonde wana jukkininde birude cukulel gorel kanyum tan goto wana ko yafin inniraabe yogabe fu buri wattunde sukabe gondi e helli fede e dun tampina inniraabe yogabe sanne hono birude sukabe ben cukule ngurui no dun ko min kalda hala mudun de lende yewtere rewbe no kambe andimbe finata fa yottaade inniraabe e dunken ande do kabar sukabe wonko be koltiko woni hakkilaji mabbe do kabar mudun le o magazine fa be dure en fam ani jantore Fatia Tara
inna funebe gorko kanye debbo odo yaya galle mo yida inde mudum haale abba sukabe mudum seri dum ana heba lebbi kewdi jom o wi si tampere fu mo wondi yide na nyalo mo hande o ele birugol cukolel mako gorengel
flan flarbe mo wolo
me jogi funebe dewel gorel dewengel ana sayi sanne gorengel ana neto diri faygel jartaka meda haala o ma haala do naaw kan sanne fu buri kasen mo yaada sukabe jarobe doroguji mi anda fu hono gadammi senim duki do mako o yami selmo o wi kanko abada debbo dawrantama kanko gorko andudo ko watta
totale mara
bamako do fanjo to da muti san sikaso hewbe be milandondire mu em le dido nukule kanyo en kafu holiti wiide rafinedi worbe fewde rewbe yo hunde ko mata ta tum sanni
sara an hani wattande hakkilo ko halta yaso suko mon kanyo ko yawata ko yaltete tele sine wada hakkilo suko o an wawi wasude teddinde mo ana mo kolita dun jinguma ka gadira dun hakkilo watti yogo ada wawi yafinde joomu ka anda do kadata e mudun par njurma daadon fa jabbito sini sukuma ana yori hore alaatigi hono mudun jom waya hono wala sara
dumbe gele ko dunki en andan be kabaruji bilide nadda ko holiti wiide rafinede sukabe worbe fewde inirabe mu em ko heewi e mudun fu yo sabi ko bando yoppata be ngada ko weli be fu elale chukaku mabbe du watta so be mouni needi fu tawam be galana inirabe mabbe non holiti wiide kanko Aisha Dumbia o dunki andan do kabaruji bilide nadda
ko moi j'ai une voisine
wonde botaka mi goto ni way bi ko gorko hulatamo o hiltak e inniko kamni mil inniko hani felede sabi sini wobbe kaldi e bi ko gorko o dum metammo dum wadi bi ko o hulatamo kanye makore be o teddinta innirabe makko
hamma gindo e dunke andan o kabaruji bilidi e finatawa holiti wiida o do tidal aslu mudum ka ana woddi o wi sukabe worbe ila ana fandi ana watta ile hore mu em wiide kanyu en woni hore galle kambe woni jogibe sembe do rewbe non holitiri wiide kanko ham
le garçon est tout
tukulel gorel le galle bamun hani birede pat jomu lato netoro na lato karapiri le galle bamun hani marede debbo so hurtage hono galle fu bamio gorko woni gal galle nyanno suka himbe galle heddibe fu kani birude dun dum woni kawirabe mun e mawnirabe mun fu
lede kanko dunke andan do kabaruji bilide neddaku docteur draman touré holiti wiida rafinede sukabe worbe fewde inirabe mu em yo sabi ko bando yoppata be be ngada ko weli be fu sabi eben jurmobe du sanne
les mamans sont
sini andari do kabar hakille inirabe buri jurmade din abirabe sini ewi le galle abbiwo jabata kulle yogaji le galle mo abirabe na kawirabe ngodi on galle woni mo tawata teddengal ana wodi taguji kewdi se ben gondo suko jabata wadde dun sabi o wiyan so waddi fu yaltantamo
a tout moment
kanko docteur touré o holiti wiide inirabe ko tawata ke cuudi wakati du fu sabi golle mu en yo goto e sababu majjum du
sini inni wona golla tawataake suudu wattu fu sukaabe mum kaybataake suko ne fa biire kina tawe le galle won himbe kaybobe dun biddo debbo buri yafude birude diina gorko kana yafindi yafu sukaabe dabere funde amata do birgol mum en ngadira no mo
suudu ses enfants
be mi kaltidi be kanyu en ka fu holiti wiide fa suko heba biire fa gasa wajibi kina yimbe galle mudu en fu watta hen kunde mu en hono no wordino ele galleje amen di arandani